6 to a roja. Soja. Wabula mwana kweze nkulabye onyumira obugoye kale wesimye kwe. Wabula olina biti ofana na bulungi bebe olina pretty kirabika wamira mpeke kokulabika obulungi bebe kwabya mene sekwe kwenfana kasito kitegede chengamba. Cause don't you take it, bitch, and mama.